Pawatunga hoye hine tama me ko wai fakata he ta he me ko tangi wakae ite ko puaka napa napa ki ngā mati mati hau o tama te hura tō ranga kai o hua ngā ki te uru ko pare kawa e ko ngā hianga e ko te kohera ko tara kai ahi e kei titi raupenga ko tia ko te ao marama ko tua tangiroa e kai manga kino ko rangi kākake he tupua he tanifa tēnei a tarapi kau kawaere a te huanui ki te whare pūhunga o kahuna rakataura e nā kahurere e ko te hiko ngā uira o rau kawarua ko wha oki oki ngā o te wehi o te tapu hi ara hoturoa e hine e tama i tōna papakia te aroa ka kite a te kā e a e a ka kite a te pākati ko te whaua hi ka kite a ngā mati mati e rimana te au katoa tārāua ko tīwai o hauraki ko te paki o matariki mahana hoki korua e arataki ki te ure parawera te tau mata inohia e kingi tawhia nana te korero ko te atua tōku piringa ka puta ka ora e kai o korua ka nohiki u poko toki kai tua ko puehu tore korangi moi a kau kai ko mai ko puni u wai kau kau o peke tahi he wai tuku kiri he wai ruri i te tapa o te tapa whera ki reira ra korua tohi a ai ki te tohi nuku ki te tohi rangi, ki te tohi o nehe mae. Hei pure hoki mou i o haere nganui te aoturoa, e o ngea aoturoa.